Didi. Jackpot nikibet nikonditmi. Rasha mepita amedunga mini. Hadi jua amenigota siamini. Kama Josie signal manze joni nini. Inshallah leo ntamtoa chini. Blessings kibao manze haziwezi colors. Blue sky tuna dream in color. Speaking of blue, Chelsea over Manchester. Don't argue with me, argue with your ancestors. Happy time, happy time. Hapa job advice, man uwezi find. Happy time, happy time. Hata police wakikam, hawezi find. Siku njema, siku njema uonekana asubuhi. Leo ni siku njema, siku njema uonekana asubuhi. Leo ni siku njema, siku njema uonekana asubuhi.
Kana asubuhi ndo mana nikiamuka mombe ya madui. Nikiwa fiti na wauma wapumui. Husikia ngoma zangu anajifanya wazijui. Na wakisikiza mix ndani ya mata. Nimpuru kenzi ndo kutete misha debe. Kwa buklo kwa madrinks tu ya gata. Selekta wezi kosa cheza kama wewe ni alawe. Mefika zana beku juara dama wakido. Mtu wa watu lazima njue hali ya machaji. Tushike mzinga wana chocha na uchangangido. Batu siwari like kachunko makanji. Happy times, kuna penye koma vitu na nasikia fine. Happy times, makasiri kona umbea misi naga time. Frada ni fisa, uliza mbona na kismat. Bizna imejipa, mziki kumbi na lipa. Masho na piga, mwezi zufika tisa. Na wakilisha, mradi nkiwa na hitman.
Happy time, hapa job advice, manu wezi fine. Happy time, hata police wakikam, hawezi fine. Onekana asubuhi. Leo ni siku njema. Siku njema onekana asubuhi. Leo ni siku njema. Siku njema onekana asubuhi. Siku njema. Siku njema onekana asubuhi. I'm the man right now. Made it to the top and I'm never coming down. Started from the bottom, built it from the ground. Hit it on the boy, I'm the man right now. I'm the man right now. Made it to the top, man, I'm never coming down. Started from the bottom, built it from the ground. Hit it on the boy, I'm the man right now. Happy time, happy time. Hapa job advice, man, uwezi find. Happy time, hata police wakikam, hawezi find. Siku njema uonekana asubuhi. Leo ni siku njema uonekana asubuhi. Onekana asubuhi. Siku njema uonekana asubuhi.